run system.
Babylon, when they give Babylon, King Jackie Babylon. We on King Jackie Babylon, when they give Babylon, King Jackie Babylon. We on King Jackie Babylon, when they give Babylon, King Jackie Babylon. King Jackie Babylon, when they give Babylon, King Jackie Babylon.
Nachokifanya mimi makini hea, na ndo maana kila goma langu nipi ninea. Ujani leta so siwezi potea. Sikila mtu na mdomo wake so spangie kongea. Badilika bro, mziki una pesa bro. Kuvimba bimba so mtaji weta futa do. Kama wezi bro, ludi shamba bro. Huku watu wana kaza wana kamia show.
Biko vitupu tu, kumbe kwaza walikimbia umande. Tulia usidande ulie vurugwa njoni kupange nipo huku. Maarifa yanatoka maujuzi, watoto wakililia wembe jua washotama. Chakale chakale mzuka, testa tema. Kwa mbele mzuka, siwezi kudema. Si mlikuja nye, nani alisema mjilete hapa. Isha choka nguru sabu ambia ni gigi ya lete.
Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon. Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon. Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon. Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon.
Wali palm finger na scan out this dagger finger. Na najua kukitembeza so natafuta mimba ya mistari. Mikale na I'm ready for battle tayare. Lifestyle we got it, we got it. Na tuko laki ni wachungu waparo. Gali picha samaki maisha ni stari. Kileta puna kupasuna milioni paja. Isibiki genge yumi na kama tomato. Nongeza nilicho nacho.
Nipo Insta, nipo Twitter, nipo FB. A level sikufika ila freshi. Shule cheti sikupata sio kesi. Na vyenye nafanyo sishangai nkipigwa dressi. It's not easy baba, I like pay. Menacha bado kijana, nasaka pay. Bado na kesha, nasaka pesa. Nipati pesa mama ni mjengi kudufa.
24-7 mana ita ganja. Dema call it marijuana but me call a planta. So if you cannot find a business, you better go. Cause I'm bada man, gang at a
go. Songa nyepesi, furuma stressi, kichu ni deshi, tumbo ni deshi. Sura mifesi, rocky nyesi, prindi tozi, usi ni testi. Maji subirito kesi, iflo ni ubakaji wa vesi, rapa. Ukari ni flow, mimi ni soul, mboda shao picha machizi. Na swaga before, swaga za joe, hivyo mogopi machizi. Rapa ni vipi, songa ni hivi. Leo na wafunza kurapo tumba chizi.
Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon. Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon. Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon. Ginja ki Babylon, tunde ki Babylon, Ginja ki Babylon.